Bubba made it.
Yeah, you know what? It's DJ 7, man. Worldwide, baby.
As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mladi tuna waka.
Tuna waka, 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 tuna waka.
Manyenge matume timba yechu yechu. Nataka we mumeni tongo ziasi petu. Atuna body tuko tunafanya yetu. Mdogo mdogo tunafwesha mtani kwetu, yeah. Kama tuko kwa madiba, tunafuatisha misiba. Ukitukusa ni miba, wanataka kuni iba. Oh no no no, nipeni zoshikamo. Mani mani wamo, tuwezi kushiba minyo, yeah. Sipangi nafanya nachopenda. Nanukisha mtani kama chemba. Maisha yangu yana toa udendo. Toto line online kama mlenda. Naza maklub na bonga la shpapi. Nje wana manushka na mashati. Biji pande zote kama samaki. Oh yeah, wana tamaki. Wana nisaka ila wani party. Kila mwezi tunabonga la party. Goma duniani kwa chati. Sije na gwanda za kaki.
As you know, tunawaka. Nama demo kali, tunachapa. Kuna Hennessy, kuna baba. Nachunga ili mladi tunawaka.
Tunawaka, waka, 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 tunawaka. 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 Tunawaka.
No fake song, got my friends with me. Mim toto towns, java miam jini. Wem shamba utanambia nini. Got a 99 problems, nana bo. Nasa chiku bo. When sako tu we take it to na kimbi zana. Kiona misha zile weki tu na jichanganya. Tukipata tu na weka tu na liku sanya. Tunarusha juwa go feel free mana. Atuna shida win win right now. Ring. Check your chains, ring, ring right now. Ring. On your mwezi like a mean queens right now. We be show me to make shillings right now. Tuna show love to puna your own suffer, you know. Talking deals up for sour tuna waka we know. Wuki tuna na bunduki to shawaka we know. Wuko kote tuna waka tuna zimia kino. As you know, tuna waka. Nama demo kali, tuna chapa. Kuna Hennessy, kuna baba.
Tunawaka, waka, waka,